Nitumeni endeleo, bondeni watakani peleke neno dairi sitakata wito wake Bwana Mungu
nitasema
niko hapa nitume.